najimsafi.com.
MAUA Sama
Shaitan boy Nipone drama boy.
Gani jinsi unavyojua mapenzi lisoma course gani maana unanipatia kishenzi kote nilipopita sijaipendwa kama hivi mapenzi unayonipa kichwa na kitia uchizi kishape cha kibantu macho kukunjiza upload mbele ya watu unavyovaa unapendeza hivyo vidimpo kwenye mashafi ya chupiza endesha maisha yangu na leseni ya delivery FMZ ndiko lie nampenda leo kesho na baadaye nalipa mapenzi na ya mapenzi tunafanya paka leo niko na
Konae nampenda leo kesho na baadaye anani baba penzi na ya mapenzi ndo yanafanya mpaka sasa niko naye hey, yeah.
Nipo watu hiko kivazi na kikuku hapo kwa mbu penzi limenoga na zichukuchuku mchuzi juu mbuzi kafia kwa muza supu so what it do and now we hear dreams comes true let by gone be by gone whatever been through
yeah
I swear to God you when I'm kali na una shine and I'm so glad you're mine
toto mzuri niko nae na mpenda leo kesho na badai anani pa mapenzi yo na yo mapenzi come
I'm coming
baby
Kamzuri niko nae, nampenda leo kesho na badai, nani baba penzi, na ya mapenzi, ndo yanafanya mpaka sasa niko nae.